e fuddode Allah tan wonno. En bawatano yide Allah bajjo gonga o. Allah tagi asman e leydi kadi fof ne nyibbino asman o leydi ndi ndiyam dam annore nde nyibere nde kadi fof jibino Allah wi yo annore won annore woni. Allah serndi annore e nyibere o inniri annore nde e nyaloma nyibere nde jamma. Allah serndi ndiyam dam asman o e leydi ndi o inniri ndiyam dam gej o wi yo hudo fud e leydi ledde chokose e ledde mawde. Allah wi yo annoje won e dow asman mela inna sernda nyaloma e jamba. Allah tagi nangeje e lebbi e kadini. Allah tagi tagno woni Allah gonga o Allah goto Allah.